Nick Shizzle, Yamana Mitadam Search.
Larry Nets.
AC Records.
Besni kwa baba, besni kwa baba. Omni kwa baba, omni kwa baba. Jumba kachini, omni kwa baba. Kushoto kulia, omni kwa baba. Bele na nyuma, omni kwa baba. Inje na ndani, omni kwa baba. Siendi anywhere, kwa Yesu nimekolea. Ntamfuata everywhere, ameni okole. Hata wakini chekelea, mbele ninaendelea. Kwa Yesu niko fresh, naogelea. Fresh, naogelea. Hata kama sina base, base. Kwa Yesu ndiyo base, base. Na mimi sita tense, tense. My ghost mina chess, chess. Binguni no patches. You are the one and only God. Na kupenda wengine siwa oni. Unitunze mimi kama mboni. Adui akikuja piga honi. You are the one and only God. Na kupenda wengine siwa oni. Unitunze mimi kama mboni. Adui akikuja piga honi.
Kwa kibaba ninakuja nikisifu ninajua. Best niko baba. Wale wamepotea. Best niko baba. Best niko baba.
Never, 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 never give up now. Repent, repent, repent.
Best niko baba.
Christ is the way, the truth, and the life, me I know.
Hata kama sina best, best. Kwa Yesu ndiyo best, best. Na mimi sita tense, tense. My ghost mina chess, chess. Binguni no patches.
Never, 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 never giving up. Bado nasonga tena mbele. Kama soja, kama prodigal son narejea. Base niko baba, mina taka tunikae tu forever na we. Father Lord, me I love you.
Hata kama sina base, base. Kwa Yesu ndiyo base, base. Na mimi sita tense, tense. My ghost mina chess, chess. Binguni no patches. You are the one and only God. Na kupenda wengine siwa oni. Unitunze mimi kama mboni. Adui akikuja piga honi. You are the one and only God. Na kupenda wengine siwa oni. Unitunze mimi kama mboni. Adui akikuja piga honi. Hata kama sina best, best. Kwa Yesu ndiyo best, best. Na mimi sita tense, tense. My ghost mina chess, chess. Binguni no patches.
Lick Shizzle, you're gonna be telling them, sir.
Larry Nets.